Oluvannyuma lw'ekitongole ekyebigezo okufulumya ebigezo ebya ssuuni ey'okuna eby'omwaka 2025, amasomero mangi gakaddiye amayisi n'okusasabya oluvannyuma lw'okula obulungi. Wano mu Busoga liri essomero lya Busoga College Muyiriri Kasangwa mu disitulikiti ya Idinda lyonna lyakulera bulungi mu bigezo ebya ssuuni ey'okuna. Era okusinziira ku amyuka atwala ebyenjigiriza ku ssomero lino Emmanuel Iputo Okecho, avaayo ategeeza nti bonna basanyufu bulungi n'olw'okubanga ebaana be bayidda ne batyamisa bonna bonna babisire mu iddaala erisooka nkani result 1.
We are very excited to receive our UCE, or what we call the Senior 4 results from UNEB. Last year we sat 180 students. All our results are back, and of the 180 students, all our students passed with the A, B and C. In a long time, this has been the best results that Muir is posting, and we are so excited. Our best candidate has 7 A's and 3 B's, and we have over 10 with similar marks of 5 A's and 4 B's. So we are so excited, and we must thank God for this result. We want to thank the head teacher, Mr. Peter Sibukule. We want to thank all the teachers for working hard. We want to thank our candidates of 2025 for the very good performance they have posted.